Silejui, wacha nitaenda wapi, unaniumiza. Unataka miezi ngapi, ninalia. Oh, kama papi, ninataka. Unipe penzi nazi. Nipe sana, kuliko jana. Tusiwachane, aki Mungu Bwana. Nipe sana, kuliko jana. Tusiachane, aki Mungu Bwana.
Usiku pale kuyasikia, macho mbele yangalia. Moyo wangu nishakupatia, siku moja utanilelea. Soko soko porokoto, toko toko na watoto. Poko poko tu Toronto, bongo bongo wameongea.
Nipe sana, kuliko jana. Tusiwachane, aki Mungu Bwana. Nipe sana, kuliko jana. Tusiwachane, aki Mungu Bwana.
Enda kuwacho ya gala, kufukile dagala. Utali ntagala, tubijemu wa malala. Cheza kidogo, mkubwa pia ndogo. Uganda to Chicago, nyumbani tutayenda. We go!
Nipe sana, kuliko jana. Tusiwachane, aki Mungu Bwana. Nipe sana, kuliko jana. Tusiwachane, aki Mungu Bwana.
Usiku pale kuyasikia, macho mbele yangalia. Moyo wangu nishakupatia, cheza kidogo, mkubwa pia ndogo. Uganda to Chicago, nyumbani tutayenda. We go!